uze gundaza gundaza ngomula rukugudo omukwano gonya uze gunzunza gunzunza nge yanyede omwenge omukwano gonya uze gundoza gundoza ngomugore mukidala omukwano gonya uze gundaza gundaza ngomula rukugudo uyo rukulota ko baby nempa wa muka bamubuliringa obulimu ebikulu mubera wendi mbamusanyufu nnyo n'ebigere ndiwuba naye wondekawo omukwano nzawo mbeera nsiranye omukwano gw'omungi gundi mu bulago mpulira gunkolokota nze kati nsirise mpulira omukwano nyabo gundi mu bwongo eya nze njagala nnyo tutambulemu naawe nga teryaluleta tubasaalize tubalobese bona bakakane omukwano gwenyabo nze gundaza gundaza ng'omulalu ku lugudo omukwano gwenyabo nze gunzunza gunzunza ng'eyanywedde omwenge omukwano gwenyabo nze gundoza gundoza ng'omugole mu kidaala omukwano gwenyabo nze gundaza gundaza ng'omulalu ku lugudo munange wotali nnumu omutima guba gunkuba nze siba kubbala nga nkunoonya omanye abayaye bakuno tebakunjagaliza aa kyovola bankunoonya mbulafuna ngozi kuweke ombe ku mugongo kubanga osuse onumya nnyo beibe obeewala nzolumu guntika nga toliwo nyabo nekundegalega nesiga mukwano sijja kusuulawo ng'abalala yenza omutuufu alina omukwano ogutasangikasangika omukwano gwenyabo nze gundaza gundaza ng'omulalu ku lugudo omukwano gwenyabo nze gunzunza gunzunza ng'eyanywedde omwenge omukwano gwenyabo nze gundoza gundoza ng'omugole mu kidaala omukwano gwenyabo nze gundaza gundaza ng'omulalu ku lugudo naye toba wa chansi nyabo tobanyegaabo abo baagala twawula tebamanyi ti katonda yakuntondera wabula yatonda walayi yakuwunda mwana muwala gw'obasinga baline we babigula obubina bwabwe nze sibalabawo kuba gwaliko gw'abasinga mwana muwala gwaliko
Like a tea again now, baby, di ba dum ba dum bum ba.
Debbie.